Inqutule impazi mangukule ziyandaba awunaba laba fana laba bazamo kwenzani yimpi isihlangene ngakuphi unganginyathela imfana
amalazo bhekwe
amalazo bhekwe
amalazo bhekwe
unganginyathela imfana
amalazo bhekwe
amalazo bhekwe
amalazo bhekwe
unganginyathela imfana
amalazo bhekwe
amalazo bhekwe
amalazo bhekwe
Hayi wemfo amthembu ngangadressa nje nation nami njengenkosi kaMasikandi ukuthi abantu fana babe noxolo ezweni. Yababona sebeyangiphaphela ke impela manje ngifuna ukubashaya futhi athi ngibashaye.
Bayeken bahleke phebezohleka bana mabetana. Bayeken bahleke phebezohleka bana mabetana. Bayeken bakhulu phebezohleka kubana. Ayeren bakoqe Bayeren bakulu Ebezohle babana ngabetana Ebezohle babana ngabetana Yema petu shuno isqwaqa labayazi nababatshe Yema petu shuno nkanya labayazi nababu Yema petu shuno nestayela labayazi Bayeren bakoqe ukukhulisa bani Bayeren bakulu Umhlaba lona umhlaba mina ngubonile Wathatha bafwethu wathatha makhawa kithi Abavumo sabini unyungasekho Abakuthanda usaphila uthanda ungasekho Umhlaba lona umhlaba mina ngubonile Wathatha bafwethu wathatha makhawa kithi Abakuthanda usaphila uthanda ungasekho Abakuvuma usaphila uvunywa ungasekho Bayeren bakoqe Bayeren bakulu
Ebezokhombabani umangabhedana
Bayeren bakho
Ebezokhombabani umangabhedana
Bayeren bakulu
Ebezokhombabani umangabhedana
Bayeren bakho
Ebezokhombabani umangabhedana Ebezokhombabani umangabhedana Ebezokhombabani
Amaningi namane ngaphezulu ngalokho ngalizile nje ngoku Ibunja ligeza noma ngani vele hlala Umgqokiso wamabhinqa ngempela madoda agqoka impahla ephezulu expensive Ngikhuluma ngo 1k yaphezulu Gqoka impahla encane singamabhinqa nje cross off VR Bangamabunjwa manje abantu awubhekile Angwazi ukuthi ngithi ngiyaqhoka ngibe ngigqoke impahla ebathi iqadi impahla zeingane zesikolo mayiqhamuka emakhaya nami ngiyogqoka iqadi bese ifuna ukuyogunda iqadi ngeke ngikwazi lutho mina ngumxaziso amadoda agcola umoya eyiswini madoda khiphana umoya madoda eyiswini noma senyoze ngibize umamalengwe noqhadi Atile nje nani, atile nani. ngifike waxhaphazela izise madodeni nge-afro maskati bathiwa sigade kwenzakalayo ngizobamoshela umaskana ngikhuluma nje ngina 2 million viewers ku-YouTube Mabonelo ilapho abangani bami okuvele khona ukuthi le nto yakuphi baze bathi ambitious heavyweight mina ngesiqhwaga singene ngomsindo omathatha kweza ma-record bakhala bathi sound uphansi bazama ukucikelela igama lethu bathi konke kuyaphela yini khuluma ngo-2-in-1 VD twala phansi emnambithe mabhekazi isigodi mxazululu kwezamatekisi bathi angibathi mininihle mina ngunqesha uqaba kayivutaivuta ngebhodela kuxaba selawugoge ekunyesi ngeminyaka ama-80s isicupho sinxuphela esicisho mihla phansi emphazima wayithatha ubaba uVD wayibeka phezulu madoda wathi angibathi hayi ngeke ngeke ngixolise madoda ngizolongize ngibashaye ngolista olisekubanga kusana athi ngime khona la angiyibongeli phela mina kakhulu ngize ngiyofika ekhaya me bayekeni baxoxe bayekeni bakhulume bayekeni
bayekeni
bakhulume
Yeah,
that's a good one.